Jerusalem if I allow me. Ilondoloze uhambe nami tungangishilana. Jerusalem if I allow me. Ilondoloze uhambe nami tungangishilana. Dawuyami alikolana mbuso wami awukolana. Ilondoloze uhambe nami.
Jerusalem, if I allow me.